mu nkuru y'igihugu rya Amerika yagiye ibagezaho zirebana n'imibereho yo muri gereza zo mu gihugu, hari imvugo z'umwihariko zagiye zigaruka zitari zimenyerewe mu Kinyarwanda. Hari nka gahunda bafungiwe imageragere mu mujyi wa Kigali bita gutanga ikizamini ku binjira bwa mbere muri gereza. Abacungagereza nabo iyo gahunda bayita gushyira ku gitiyo. Muri make abafungwa bashya bavuga ko abafungwa bayobora abandi bakirikiwe n'ubuyobozi bwa gereza babashyira ahantu habonyine bakabategeka kwituma ku kantu gato bagamije kureba niba nta bintu bitemewe binjije muri gereza. Bwana Jean de Dieu ihora habona amazi ameza atagatandatu afunguwe, yaduhaye ubuhamya ku byamubayeho ari kumwe na bagenzi be.
Muri injira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka, ubwo rero iyo umaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo akavuga ngo nimuze mujye gutanga ikizami. Ubwo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami ibyo ari byo, babajyana ahantu bakazana udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe.
Mwese rwose ku murongo, waba uri umusaza waba uri umwana.
Nyuma yo kwituma umwanda barawugaragura bagashakamo ibitemewe. Uyu wafunguwe yemeza kutabashije guhita yituma ako kanya, abafungwa babakuriye baba bashyize mu kato kabonyine kugeza igihe bazitumira. Yavuze ko mu bafungwa barenga 50 bari kumwe nta n'umwe bagize icyo basanga mu mwanda we.
Ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo n'inkange bari bafashe bahita bajyana muri mageragere, ariko none se wamanye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye. Igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo.
N'abaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ibyo mwise gutanga ikizamini?
Uwo ni umuco, ni umuco bahara muri gereza.
Gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe.
Yego.
Kari imyanya y'abandi no gushyira ku gitiyo.
Uwo ni umucungagereza wadusabye kumurindira umutekano. Ibyo yadusobanuriye ibyo bamwe mu bafungwa bakunze kwinjiza bitemewe mu magereza. Ni inkuru kubarira ukumva hari ibisa n'ibigoye utarabibayemo.
Ukagira ni ukuvuga ngo ayishyushya hasi mu kibuno. Akana mugenzi we barabifata, niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge hirya bakahitamo mu dupapuro bakazinga, kuko dushaka kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga, yamara kukazinga hanyuma ndagahena agashaka mugenzi we urumva kumva buriya uwabigize umwuga udashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda.
Ibyo bintu wigeze ubibona?
Ewe cyane rwose. Ndiyo ni sisteme yazanwe urumva yo kugira ngo nyine n'abashinzwe umutekano bayifashishe, biraduka hose nyine iraciye hose hose mu magereza.
Umwe mu bigeze kuba mu nzego z'abafungwa bayobora abandi mageragere nawe ibi bikorwa yarabibonye, yahisemo ko tumurindira umutekano.
Burya nubwo yaba afunze ariko aba afite uburenganzira, ubu rero akwiriye kujya kwituma ku Karubanda aho buri muntu wese amurinda. Ni ukuvuga ngo aba hari ubwiherero nk'icyo bwagenewe. Rero niba umuntu akwiye no gufatwa bikwiye gukorwa mu buryo bwiza budatesha umuntu agaciro, ariko ibyo bikorwamo rwose bitesha umuntu agaciro bibangamiye uburenganzira bwa muntu.
Hari undi mucungagereza wadusobanuriye amayeri cyangwa tekinike zikoreshwa iyo baketse ko hari abafungwa binjije ibitemewe babinyujije mu myanya y'ibanga.
Ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeho nk'ikibuno, noneho ikindi wazana hariyo akamanuka ukamwicaza areba haruguru udafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona. Ubona asa nk'ubabara kwicara bigasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi umushyize nk'aho akambwira kimetemetse ko ndetse ndetse na buhizi.
Oya.
Ushobora kwicara gutya ntujye gusimbuka mu kirere ukazaza usa nk'uwuguje ariko utava hasi usa nk'uzamuka agashyi ugashyirikora vuba vuba, iyo abikoze kenshi akabikora nk'inshuro mirongo itatu ujyanye atakizi uhita ubibona.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko yo kumenya ibyinshi mu bishyirwa mu majwi abafungwa binjiza mu magereza mu buryo butemewe n'amategeko, twabibwiwe n'uyu mucungagereza.
Kenshi kenshi ibintu nabonye ariko ubu telefoni buto amafaranga ibyo bintu n'abagore buryo bajya bafashije itabi, umugore afashije hose akabafashije.
Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina?
Cyane 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 rwose akabibikamo.
Bya bivugwa n'abafungwa yewe n'abacungagereza urwego rw'igihugu rw'amagereza mu Rwanda rurabihakana. Madamu Therese Kubwimana uvugira uru rwego yandikiye ijwi rya Amerika ubutumwa bugufi bugira buti:
ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tumbugana na Madamu Prudence Murungi ukuriye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yatubwiye ko bagiye kugenzura ukuri kwaya makuru.
Ubundi nyine ni ihohoterwa nyine ntabwo byemewe. Ariko twese ku giti cyacu so far nta muri report dufite z'abagiyemo nta bigeze babitubwira ngo nkubwire ngo ni byo cyangwa si byo. Ariko nibura na information tugize ubwo abazagiye muri monitoring ubutaha n'icyo kintu bazacubaza.
Ku bw'uyu wemeza ko ibikorwa byamukorewe binyuranije n'uburenganzira bwa muntu kabone niyo yaba akiri imfungwa.
Uyu ni umuco mubi wo kwambura umuntu ubumuntu, kumugaragaza ko yateye agaciro atagifite agaciro, kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buzima busanzwe. Ubundi ikintu kidafite umusaruro ntabwo ukwiye gukomeza kugikora.
Abacungagereza bo twavuganye bemeza ko iyi gahunda yo gutahura ibyinjira mu buryo bunyuranije n'amategeko bayizi mu magereza yose yo mu Rwanda. Umwe mu bacungagereza waduhaye amakuru avuga ko uwo basanganye nk'amafaranga yatwaye mu nda bamutegeka kuyasukura n'ubundi gereza ikayamubikira. Gusa yaba bafunguwe ndetse n'abacungagereza bahuriza ku kuba umuntu winjira muri gereza afite izina rikomeye nk'abanyapolitiki n'abacuruzi badakorerwa uyu muhango. Ejo bagirutse ijwi rya Amerika i Kigali.